CK Music Promos.
Come Skyrim. Skyrim is a damn. Oh no no no. Girl, it's a bam. Bantu, bakamba kamba. I think love is blind. Love is blind. Nezo bela chabe. Bantu, bakamba kamba. I think love is blind. Love is blind. Kale zaine. Nabiri valilo. I think love is blind. Love is blind. Kale zaine. Nabiri valilo. Love is blind.
Pose pena pita till love is blind. Unga kane kuka konda kashi, she's right. She's my angel, melanin, melanin. Wagwan, I'm sure she's American. Give it to me, true love ni yovuto pesa. Kusa kila uko na uku mpaka na ipesa. Tete mbepe iwe na ine twali panga po. Umwa koso mwa tapata twali pitamo. Ha, I love you, hope you love me too. Baby girl, ndiwe weka ni maitana boo. Kukusia weka wala waisha kakushe. No wonder why ni kukonde lako every day. Chikodi chato ni butan the beast. Hit after hit, win kiss after kiss. Rejection wala wala kose ina ni madwala mpepo. Ukanisia neka ine makamaka. Twali pone na moli true love. Witness it twali kwa danilesa above. Let me put the ring on your finger. It tinga tinga kwa timwana muli minga. Wagwan, ay, ay wagwan, ay. Let me take you home, wagwan, ay, wagwan, ay. Let me take you home,
wagwan. Bantu, bakamba kamba. Ati love is blind, love is blind. Nezo bela chabe. Bantu, bakamba kamba. Ati love is blind, love is blind. Kale zaine. Nabiri valilo. Love is blind, oh. Love is blind, oh. Kale zaine. Nabiri valilo. Ati love is blind, oh. Love is blind, oh.
Shoot. Kare wangu tuafika te papa tuasmieba. Opponent WhatsApp anomba tuasnyela. Kela. Mona, in short, nela kova fiat yadi shiba te fia kuntu fenya pa boy awe na kupapa te. Ichi de ma wala tisanga feno mutunturu uwa mano umu sange futi no wa munguru. Shaku pepe na ino munaba, ngadi ashi de ma love yadi kaba mwandi yaba. Yadi kaba mwandi babululu, ule mwana mkut future ba mifimu ngulu. Dimwela sambidisha yaba kwa tidi skulu, kamwana underheads waga sanga naba kulu. Dimwanda firo nukula na somba fetch bulu, na waishiba security yonze wakumuru. Alenje patipali wekuna wa Jesus. Njebede aleluya ati not like that. Galavu ya tshinka mtu mafenota men. So abantu bati movie webu awa fia special. Kubonti kwa wafiashi kwa mtu wala nabenati. Bamu mwona abaka na nshide fire men show. Cause this only why.
Nendo vila chabe. Bantu bakamba kamba. Ati love is blind, oh. Love is blind, oh. Nezo vela chabe. Bantu, bakamba kamba. Ati love is blind, oh. Love is blind, oh. Kale zaine. Nabiri valilo. Ati love is blind, oh. Love is blind, oh. Kale zaine. Nabiri valilo. Ati love is blind, oh. Love is blind, oh.
Exclusive from CKMusicPromos.com.